kuyita mukwano gwange kubanga gwe yantonda ememe yange rabe yayanira gwe kubanga olinga bw'oli era osobola byonna mukama nfuula mukwano gwo olwaleero saba nfuuke mukwano gwo gw'obikkulire byama saba nfuuke mukwano gwo akufaanana mu by'okola saba nfuuke mukwano gwo oyo gw'oluŋŋamya mu makubo go fuula mukwano gwo mbeerewo olubeerera oli katonda ow'ekisa omanyi okuyaayaana kwange tongoba fuula mukwano gwo wanzija wala wanzija mu nfuufu n'omponya emitawaana gy'ensi mukama sembeza mu maaso go saba nfuuke mukwano gwo gw'obikkulire byama saba nfuuke mukwano gwo akufaanana mu by'okola saba nfuuke mukwano gwo oyo gw'oluŋŋamya mu makubo go fuula mukwano gwo mbeerewo olubeerera bosembeza nga besiimye baba mu kwagalako baba baddembe era bwe bakuyita obawulira Dawudi bwe yali mu nnaku ng'akaaba wamuwulira Yesu n'omutuuza bw'otyo mu kifo ekigazi nange kimbeeko saba nfuuke mukwano gwo gw'obikkulire byama saba nfuuke mukwano gwo akufaanana mu by'okola saba nfuuke mukwano gwo oyo gw'oluŋŋamya mu makubo go fuula mukwano gwo mbeerewo olubeerera saba nfuuke mukwano gwo gw'obikkulire byama saba nfuuke mukwano gwo akufaanana mu by'okola saba nfuuke mukwano gwo oyo gw'oluŋŋamya mu makubo go fuula mukwano gwo mbeerewo olubeerera